Eddie Marco Boy. So, yeah. Every time when I see you,
Zina, check it, yeah.
Two cars in at a zero distance,
check it, yeah.
Baby, wanga me and you,
Zina, check it, yeah.
Yes, God. Yes, boss,
check it, yeah.
Two cars in a hata kuna mchezo.
Two cars in a hata kuna mchezo.
Every time when I see you, check it, yeah.
Two cars in at a zero distance,
check it, yeah.
Baby, wanga me and you,
check it, yeah.
Yes, girl. Yes, boss.
Tiganu mahe kuluka kaluzika. Edi mako abetu leke ninja. Onesege otaninda kuija. Bola lema kulwaze omu swija. Baleke babaze bigambo TV kuita. Edi mako ziwiki pande beat. Zinamu chekecha chekecha chekecha. Tugazina ganogo gakusala miaka. Ne baba anko sistoba mama. Imuka tuzine gano tarwali brango. Sitelo kiaka baby choleke waka. Baby tuteza butide talholu koba. Bako padi kola stero bambie kalema. Makonze nga zina neriki na yenga zina.
Every time when I see you,
Zina, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
Zina, chekecha.
Yes girl, yes boss,
chekecha.
Tuka zine hata kuna mchezo,
tuka zine hata kuna mchezo.
Every time when I see you, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
chekecha.
Yes girl, yes boss.
Kanugo mazina tigaula musais. Silimu dadinga zina nebaba fatiso. Lava yo amina shilaki sitamina. Fatuma gazina nabata ine kabina. Kachukize mpola baby nkabla kama kiba. Froda kachukia mpola natumia nechupa. Zina kuku kwenda baby utatina sitama. Toli havuko baby sene tumia koko. Zina mpola mpola baby paka soko.
Eddie Makuso, yeah.
Every time when I see you,
Zina, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
Zina, chekecha.
Yes girl, yes boss,
chekecha.
Tuka zine hata kuna mchezo,
tuka zine hata kuna mchezo.
Every time when I see you, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
chekecha.
Yes girl, yes boss.
Imuko kazine boss once in a while. Ozina maniga, na wala zina machiga. Tugazina mpola mpola nitwe miga figa. Busungu wingi tulikaba kunya siga. Mulembe mutotu vimba ntifabaliko. Kuba kuchakala kaba slamu hafutali. Tulala nitrola kaba sika kidikita, kidikita, kidikita. Chikwata kunabu Kenya, nabu Kenya. Kwa gazina gote gamala, yeah. Kidikita, 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 kidikita.
Every time when I see you,
Zina, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
Zina, chekecha.
Yes girl, yes boss,
chekecha.
Tuka zine hata kuna mchezo,
tuka zine hata kuna mchezo.
Every time when I see you, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
chekecha.
Yes girl, yes boss.
Every time when I see you,
Zina, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
Zina, chekecha.
Yes girl, yes boss,
chekecha.
Tuka zine hata kuna mchezo,
tuka zine hata kuna mchezo.
Every time when I see you, chekecha.
Tuka zina te zero distance,
chekecha.
Baby wange me and you,
chekecha.
Yes girl, yes boss.